ngibateleke emcimbini ziyonyama lalishimane isoka lamanye laliyoteleke emcimbini ziyonyama lalishimane ongithi ziyonyama lalishimane lapho zimama teka intombi ziyonyama lalishimane lapho zimama teka intombi Lochedinga ngiyazi intombi yamugese chima ipula phehamba nge-range ngethalente elingamitheke lenza amatshitsha ngiyuseligedi bengisengilande ngagqema ama-pounds khosini banginikeze i-crown bathi i-diamond elifike ne-sound phela loshuni into yasekhaya angiconversate nama-amateur schedule i-sectic book i-calendar yofamjuluko nemali ngako bathwe ngumane yehlisa ulapho wesiswe ruje bo wamhle ngathi ngelosi soka lamanya lo fike entombini cakitilosi owi-diamond elikomiti we come in twos njengamasokisi odali bangiblowelokhisi bafuna ukunginika amanzi e-orinji bakhuluma nami uboqoqa amagama otherwise imvubu ngizoyikhuza ekhaya dalisabo basitshontshe melika thina siyiphusha ngolimi lasekhaya ziyonyama lalishimane lapho zimama teka intombi ziyonyama lalishimane lapho zimama teka intombi ongithi ziyonyama lalishimane lapho zimama teka intombi ziyonyama lalishimane lapho zimama teka intombi
Leyo ntombi yakho angiyifuni Emina uflawa ngukhumi Emina ubonda ngilikhuhli Enginamsoco ijebhisa ngichuwi Bebethi thina siyalamba kanimi na for the table for two Manje sihlezi sisuthi semapleitini okwa anke wafuzi Sengiphethe norichi uqonga khulunya isigisi Manje sengidila ngezimhlophe kwa Mina sengifana nojiki Umfana kaqolo Umphume kwaqolo Ikhandri yonke mini siyangilalela Ngekushanje ubuthongo Besisebhekuvile ihleli nozulu Sigawulela inkomo Emfana phasop umuthi etithi Soqabula isiphongo
Ziyonyama lalishimane Lapho zimama teka intombi Ziyonyama lalishimane Lapho zimama teka intombi Ongithi ziyonyama lalishimane Lapho zimama teka intombi Ziyonyama lalishimane Lapho zimama teka intombi